Genie X double six.
J-E once again.
Now and then, kama lindo naogopa, naogopa nitanyaranya. Kwa penzi lako atakusota, yani nitasota nitangangana. Kwenye hii dunia, heri ningekuwa na wa kwanza. Haya ninayokuambia, natamani nishike kipaza.
Kama mzigo umeniokota, kwa maana nilishatupwaga. Kuwa nawe nahisika naota, kwa jinsi unavyonipa, unavyonikoroga. Ukinipa unipi mara moja, ish, mara kwenye sofa, mara baby kali ya kigoda. Oh, 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 usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi.
Fikiria inakuja nchozi, usiku mzima nakuta. Pendo lako noma lishanchoma, cha ajabu yani hata siumi. Maski umetoboa ngoma, maneno maneno wala sisiki.
Oh, oh, kama ni kuzama nshazama, wajewani yuko we na boti. Kwenye kina kirefu nshakwama, tulivu hata siyo gupi. Unavyo nikoroga, ukinipa unipi mara moja, ish, mara kwenye sofa, mara baby kali ya kigoda. Oh, 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 usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi.
Coming slicer, yep. Music.